I don't want peace. I want problems always.
Nataka Muniombe, I'm going through a lot of problems. Na ni mimi ni jiretea.
Ni chongote. Na Yesu ni nafumba. Ni chongote.
They are aggravated. They are irritated. They are very annoyed. They are disillusioned. They are thrown into imbroglio.
Oh my
God. Oh, I don't know how to cook ugali. Mimi inaniumiza, inanichanganya sana. Huyu ataweza kufua chupi yake kweli? Does she know how to wash her underwear?
Unaweza kweli?
Unaweza?
Hakuna! Ashindwe! Engane tapia iso.
Na isei Eldoret munasema city.
Na mde tafadhali, nataka tuwe maoni tafadhali.
Kunywa makali lakini sikujua kama iko na masumu. Nikakunywa makali, saa ile nasikia kifua na niuma ile mbaya. Ile deadly mwana.
Nimeacha pombe kuanzia saa hii. Nimeacha pombe.
Nipiga nduru. La wakati nilikuwa napiga nduru. Hawasikii sauti. Napiga nduru lakini hawanisikii. Wakati Luka aliingia hapo, Luka akaanza kuangalia vile kulikuwa. Luka Afro aliingia akasikia sauti. Amburi uko wai. Namwambia ndio brother, nisaidie. Vile kunaweseka? Saidia mimi.
Ha 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 ha!